Zebra full body atanijenga. Ikona Yesu ndajenga, usishangae ati mbona nimekonda na mimi. Iko bila body na ni kesho ndanona. Yesu ana body, wendo una body, kesho utani oh body. Na mimi nitajenga body, nitaka mkuno body yangu full. Amenipa baraka niwe everyday niwe kwake na mo. Amenipa talanda kwangu nina mola, zitacha kumzibu yawe. Namsitatoka nawe, nasema nawe Niko na Yesu ndajenga, usishangae ati mbona nimekonda na mi. Niko bila body na ni kesho ndanona. Yesu ana body, kwendo una body, kesho utani oh body. Na mimi nitajenga body, nitaka mkuno body yangu full. Amenipa baraka niwe everyday niwe kwake na mo. Amenipa talanda kwangu nina mola, sitacha kumzibu yawe. Namsitatoka nawe. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Mindo rapa waze wanadai, hati mindo hot zebra, siwezi compete na Jay. Jesus anachora mistari mpaka inafika Z. Jina langu Jay Jackson, amenipa zebra. Kampales nimetoka niko nyota manze. How ni no komi double B, wanotaka challenge na mi watabao. Bora niko safe, I'll be simple. Baby boy nime fall in love na ye. Full body nime come na force. Undo girl anipa moral everyday. No mana niko full body. Jack mindo rapper waze wanna try. Hati mindo hot zebra, siwezi compete na Jay. Jesus anachora mistari mpaka inafika Z. Jina langu Jay Jackson, amenipa zebra. Kampale simetoka niko nyota manze. How ni no komi double B, wanotaka challenge na mi watabo. Oro niko safe, I'll be simple. Baby boy nime fall in love na ye. Full body nime come na voice. Undo girl anipa moral everyday. Do mana niko full body. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Yesu ana body, full body, nitaka mkuli body na mimi nitajenga. Wazito na watoroke. Mini fire waze. Zebra, zebra, zebra.